Amasomero amatendekero okwetoolola eggwanga yerugaggulawo olunaku olusooka olw'olusoma olusooka olutandika omwaka ogw'ebyensoma omupya ogwa 2026. Enteekateeka y'okutandika olusoma lwe yayongezebwayo okumala ssabbiiti nnamba kubanga 2 omwezi ogugwawo kubiri ppaka ngenda kusoma omwezi 10 olw'olwaleero kisobozese abayizi okuyita mu nteekateeka eyakanayo kyano yali ebyokulonda okwabona okwaliwo ngenda kusoma omwezi 15 omwezi oguwedde. Olusoma olusooka olw'omwaka ogw'ebyensoma lujja kukomekkereza nga nasoma omwezi nga lumu omwezi ogw'okutaano 2026. Mubeere na minisitule ekola ku byenjigiriza n'ebyemizannyo eragidde abazadde abaana okubaza ku masomero mu budde kubanga olusoma lwagenze kudda ssabbiiti nnamba ate babatwaleyo nga balina ebiyita. Okutibwa John Kuzzoso Omuyingo ye minisita omubeezi akola ku nsonga z'amatendekero aga waggulu.
Waliwo abazadde abakola ebintu ebiyinza okuba nti tulowooza nti ttaamu era yakatandika twabeerayo mulimu nedda. Omulimu gye guli ttaamu eno erina kutandika nga 10 buli mwana mulabe ng'atuuka ku ssomero nga 10 ng'ate alina ebyetaago ebinaamusobozesa okubeeta ne ttaamu ennungi. Temwerabira abaana baffe okubawa okulya, temwerabira abaana bano okubaagazisa ebigenda mu maaso mu masomero n'okubaagazisa amasomero gaabwe. Bainspectors mwenna omulimu tulina munene, tufiiriddwa wiiki nnamba, njagala wiiki eyo tugikavalinge nga twongeramu amaanyi mu kulondoola biki ebigenda mu maaso mu masomero.